Why is it moya bole mota o? Kiyo ke tla tere tere.